kuwanika duera ozimbibwe olugendo luwanvu na ene jovu dena yo awanvu ngatonda bakubivamu jukira abana basiraire kubata ekanisa ya mukame zimbibwa kulwazi toterebo kawalu Kanisa ya mukame zimbibwa kulwazi toterebo kawalukande
Yiriyango jemagone chiremo kukisagasaganya
Ngechisera cha mukama tekinnatuuka obulamu buba buzibu Ng'omusingi gwa mukama tekunnanywera obulamu buba buzibu Obwo bubeera bwa maziga Bubeera bwa nnaku Obwo bubeera bwa kubulwa Era bubeera bwa bwavu naye Eyo embeera gy'oyita munywera Okwo kuzimbibwa Agamba gwa goyitamu Gakola bujulizi bwankya Ne be weegomba basinga
Eyo gye bayise Abalala bangi
Bali ku musenyu
Gwe basinga
Ekkanisa ya mukame zimbibwa ku lwazi Toterebo kawalukande
Miriamu jemagone Chiremo kukisagasaganya
Ekkanisa ya mukame zimbibwa ku lwazi Toterebo kawalukande
Miriamu jemagone Chiremo kukisagasaganya
Mama ogwo gwamanyi
gwamanyi
ulokola babu kubugazi bwensino labira kunze nalinga munako nze nalinga mukaba ngankabira mama olwembera naye embera jenaita muyanzimba aha nanywera kumusingi gwa mukama sivako Ekkanisa ya mukame zimbibwa ku lwazi toterebo kawalukande
Miriamu jemagone chiremo kukisagasaganya
Ekkanisa ya mukame zimbibwa ku lwazi toterebo kawalukande
Miriamu jemagone chiremo kukisagasaganya
Ekkanisa ya mukame zimbibwa ku lwazi